When more who no buyer, the men go frame my hand up, I mean the shot and dryer. Cause some way the sexy, this is only hekaya. Can the juna at least and the vanilla were acquired. Check it all, Kwana Pamela, shoot them all just in dolphins. Busy penny, pita mara moja utagwaya. And I ring a sana, yen the chupi has a mouth. Tutongo kiitwa KB nitakata. Hakuna gama somo KB nimekata. Unapeleka mtoi form 1 introduction. Bada wiki mbili ya setu wa school burning. Kapi ni mkuu, kila mtu anamjo. Kwa hivyo weka mikono juu. Oh yes yo, yo. Kapi ni mkuu, kila mtu anamjo. Kwa hivyo weka mikono juu. Oh yes yo. Na pono mnanjegea kala green kana fanyanga kacha. Luku kadiva lakini kombato ni jezi. Vela nalia mio penda vile unakanyo. Na jusika ki invasion girl, piece of sub-distance. Nigo deta kanyuta kupenda kamwende. Unapenda rap songs atesa kapele mende. Lazimu kumuhoti jina pili ni kare. Nasikia mademo kare wanapenda marap songs. Kamigwa mapampam kana kaka makadiva. Na kushotu nenda kana kumbe ni udhaya. Ntokusaji kupenda rap songs. Na jina kwanza dina slima na kakasinya no. So that I'm acquired. You show me KB homo, so they put a grade B. Doctor Nana, who go K, you come and see USD. Social media, this is your study. So now what is it? I can picture what my baker saw me KB boys. Walo amebeba dosa mpuli ya kamumuji. Hata skubani besi tope kwa study skills. Bra kuna chemistry can need you can just follow me. Lekapi mkali noma sana nyaka gogozi. Kama bafa fasta kimbogi ni true. Kwenna nataka nchop kiasi ndo muni su. Sinto faktisho wachi tabe bovu ni true. Big up to Resco. Washa juwa kapi ni mkuu. Be nice. Kila mtu anamjo. Kwa hivyo weka mikono jo. Oh yes yo. Yo, kapi ni mkuu, kila mtu anamjo. Kwa hivyo weka mikono juu. Oh yes yo, yo. Okay, lady, usheni mbona penda form za kutesa tesa. Mina kam cute ndo kombi tumesoteka. Nimezea dusting, rapping na mabashman. Nimezea msupa kiruri ya nadera. Eti migo lila, or siwezi penda. Unadai pita no perform za maboys. Kawezi pata bisi basi kwenda. Mina jipa sindro at least nafika campus. Kila mtu anamjo. Kwa hivyo weka mikono jo. Oh yes yo. Yo. Okay, I say oh. Mode wangu kuwa hitra. Hey, edha nimepita nimefeli. Mwambia akona umbrina sana. Ini Saint Fox asirete umahuru. Oh, ama ni vile ye ni TV. Sana sana awe ametoka huko KU. Umeni bamba mode mrapa body shuma tan. From the student she knew. Oh, hey, jio hukwe kakwa moods. Sibire histo hukua double lesson. Histo hukua ngumu sana. Misoma kakia mkwani kapini mkuu. Kila mtu anamjo. Kwa hivyo weka mikono jo. Oh yes yo. Yo. Kapini mkuu.